Yes, Inc.
She says she no go leave me alone. She says, baby, I like your body. She dey high me like cocaine, no. Now she never say no, no, no. She says, never use it, the Hennessy. She says, this for body, your property. Me, I never commodity. Oh, I. My baby so smarty. Yani kila weekend to na party. On the way to Masaki, na kwenda mwenye ndo ataki, yeah.
Anawaka,
sio masiara,
anawaka. Anawaka,
she's so bright.
Anawaka,
sio masiara,
anawaka. Anawaka, she's so bright.
She's so sexy, sexy, beautiful. Shepu lagunia kifwa nikifu. Na mpeti peti baby boo. Swaga za kulinga zipo kwenu tu. Kama maumivu ni ya ugoko. Kama ni adhabu wendo kiboko. Kama we kijiko mini ukoko. Gail umenitai. Najidai, najidai, najidai dai. Lako penzili nafanya mina fry fry. Kama suit mini tie, mini tie tie. Yeah, yeah, yeah. Najidai, najidai, najidai dai. Lako penzili nafanya mina fry fry. Kama suit mini tie, mini tie tie. Yeah, yeah.
Oh, na, na, na. Shili mini wako, ba, ba, ba. Oh, na, 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 na. Unana, tuwa fanana. Tuna fanana, ina tunaenda na. Sisi tunaenda na. Kama mapacha, tuna fanana.
Masiara
anawaka, anawaka,
she's so bright.
Anawaka,
sio masiara
anawaka, anawaka, she's so bright.
She's so beautiful, beautiful, beautiful. She's so sexy girl, pretty girl, pretty girl.